madasa behe me amari ona erri mani adam mug emle ha umnoi ona siditen hato hangna kadem surudio siyo odio on la taladan malaik manyada kadaba ladayan ishimbro dabela kabubu wayan i dunyada i wilim dugata durka kanol winsho i arancho ba ebehayna bani adin ye mugshe ku umi ebehay magal i bilamba yella madiyo ba mugshe ku umi kurred waagay daayinki eh oo eh ebehay meelanko ku gaabooyay arraada dhulka ebehayna meelanka sanshay dulleedis ka afuufay nefti nolol lankiina naf nool yennagadi waagay daayinki eh oo eh ebehayna berto wiin oo leeraw eedin iyo dhiniga bariyaad ku weeli lanki usuumina may ku weela ini bertas battiyaka noolal waagay daayinki eh oo eh ebehayna may berti dhulshay ha ku biyay ged walba oo suurudiyo indho an roonin miraashoona aamista ed i ed inka faylinyin beerta dhatiyeena mayka yaaleena lama geed oo shashalhaayeen geedka nololo i weliba geedka xigmadda oo shal goroshooda samaanta iyo humaanta shishal gadiisin leba waagay daayinki eh oo eh ebehayna weysinka uslankii uumiku dambe maynku weelay beerti eedin si uusanta cabada oonan dhowro waagay daayinka oo eh ebehayna intii lankii amari iyo mayinka digayoona erey lanyow ana maykiin ogola ini aad geed walbo beertunka yaalla miraashay aant elays ana maykiin ku digay ini aad geedka xigmadda oo goroshooda samaanta iyo maanta bashajal gadiisan leh an aagna hooba aad geedkaas miraashay aantona runti geekaasa si hubaal leh indhimidaas kureed waagay daayinka oo eh ebehayna may is erey runti ma fayl leh ini lankun shaleedis lay noolada saas dartiye ana may inuumu doono bilaamayto lankan roon oo kaal mooyto wehelshay hangna angnagad waagay daayinki eh oo eh ebehayna hordhaanba may kusoo biyay shay walba dugaagta iyo duniyaadaba iyo weliba shay walba shimbiro oo wada kabuubaayan eba heggii dhulka ebehayna meesheena iyo lankii hortiis si usan ogolaada inii lankii maga inshashal biyo lankiina uun walba nolol leh iyo maga inshashal biyo magaashoona saasa nagadi madaasa lankii ma imbiyay magayaal duniyaada dhan iyo shimbiro iyo weliba dugaagta duurka ka jarta dhanba ilays naflaytaas dhongna wehel lankaas inkaal mooyto oo un roon maabulu ku helna saasay jee waagay daayinki eh oo eh ebehayna lankii hundurisii ku dambe intii lanka hunduraay yo ebehayna lanka feeroshay feertoo ku bii oo dhinishayna in dabooli maddaas ku reed waagay daayinki eh oo eh ebehayna maddii feertii lankii ku bii yo bilaamayto ku gaabooy oo lankiina in muujiyey si iyeeda uhelshay iyo islaantiisba angnagad lankiina maddii bilaamayti aragi yo may runtii hubsaday oona erey haa waa tu anka dambooyta tan mayluku uumay laf latoo eh lafaagay ii weliba jismi latoo eh jismigayba yeeda magaasheena may lanka weeri doona bilaan may weelay runtii yeeda magal iyo laku uumi sababtaas dartiye lanka intii awshay aadisbu ku taba iyo islaantiis guursade saasa lamaadiyooba korko i nafto lay iskala nagadaayan damankii ebehay lankii islaantiis bu uumi lamaadiyo haaba dharaamanaayeenba haato iyo arrintaas maaba ma eeboysadaan.